Jesus. Ovalo lwam lwaphela kwavusa umoya wam wangethula umthwalo. He lifts you with a song. Ovalo lwam kwavusa umoya wangethula wangishiya nakuwasa ovalo.